nyo bali balimba ngate bakwabuzi bagala okulira lira ebya wanu mani obonyumya majaniko lavu zaabwe za bitundu nenda mama nensaba Katonda naye mukufukamira n'okunyiikira yampa gwe atali kulupia amazima nafuna kitonerwa kubango njagala naye mukama nategekera makula gange namponya omwera amazima nafuna kitonerwa kubango njagala naye mukama nategekera makula gange namponya omwera Tondeka walanyo kubikera voko we bukowi itotya mama wa beautiful wanderanka ya kuba mufumbi kuba mufumbo bwakachokano abasinga mama tebalina mirembe agenda nakulimba limba mwami mwami fetulino obuzibu mama wangazi kwa munana chitawe naleke bizibu bye kunonya rupia kugenda kuzika akasimu nokuba evening nayo kulingo kwebaza awana weli abaguze byokulya kante mama mbere nawe eva waifu telia kusinga amazima nafuna chitonerwa kubango njagala naye mukama nategekera makula gange namponya omwera amazima nafuna kitonerwa kubango njagala naye mukama nategekera makula gange namponya omwera Kuma lavo ngate mulimi watu Chisoka mama kwekwe siganga No kusoji wanganaga wali wasobeza Matumbi bute nefuno buzibu Toyomba mama bandi kurupia Wete geleze mumi kwa noja feji Tusuta suta nga wali wevyo kulia Kambe kupo ilo yomu kwa no Omwana chanda zisiri na kenyera Ya kukumo omu kwa no kwa fe Kabe kasinge kamuwe chambaru Chambale choke kaweta kafe Chituole kanti tufuse bafumbo Bakubikambo vya basunzi Uliriza byange tukumo bufumbo Amazima nafuna chitonerwa kubango njagala Naye mukama nategekera makula gange namponya omwera Amazima nafuna chitonerwa kubango njagala Naye mukama nategekera makula gange namponya omwera Naye mukama nategekera makula gange namponya omwera Kekera makula gange namponya omwera
Namponya omwera
Naye mukama nategekera makula gange namponya omwera
Namponya omutufu
Naye mukama nategekera makula gange namponya omwera